Kiwena yena vupile lizazi ni kweli. Waziba musipili musipili woni sweli. Nikupa unilwanele ndwaye ni sweli. Malali lazaka. Kiwena fela yako nakubabona. Luse ase ya fela nibona. Kuna zelubona meno kimasapo. Unietelele, baba mabalati nifite kunia. Oh, oh, oh. Ndate, kiwena fela ya ziba monifita. Nilila zaka wa ziba polifita. My downfall is all they need, but all I need. Kiwena fela ya ziva monifita. Nilila zaka wa ziva polifita. My downfall is all they need, but all I need. Oh, oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Lunwa nivona daily, lucha nivona daily, lusa zivize valelile. Lunwa nivona daily, lucha nivona daily, lusa zivize valelile. Kiwena fela yako nakubabona, luse ase ya fela nivona. Kuna zelubona meno kimasapo. Unietelele, baba mabalati nifite kunia. Oh, oh, oh. Ndate, kiwena fela ya ziva monifita. Nilila zaka wa ziva polifita.